in that dress, ebu turn around. Smile all over kwenye face, worth a million pounds. Fill my phone with pictures ukiwa kwenye fest. Ukirudi naomba nipe story how the party went. One thing kabla ujenda, ntafurahi kautawai rudi home kama saivi unavowai kwenda. You and your sister take care of yourselves. Call me when you get back home, I love you, bye.
Okay daddy, I'll fill your phone with my picture. I'll come back soon. I love you.
Let me take you back to July 2023. Nilipopata kazi kwenda kuperform Zanzibar. I had to spend few days by the show here and there, getting some things done kabla sijarudi da. One day nkiwa beach nkakutana na huyo mrembo ameshika kamera nipige picha sunset. Alikuwa na uzuri wa kutosha kunifanya nione sina neno zuri la kumkosha, tuka connect. Okay, the beauty I see in sunset reflects the beauty I see in your face. Haka smile, na ndo hapo ikawa mwanzo kuongea. Tukaongea zaidi mpaka giza likajiongea. Jina lake anaitwa Suha, she's prettier than I've ever seen. Mama ni Muisrael, baba ni Mpalestine. Anaishi Tel Aviv, Zenji yupo for over K. Exchange contacts, ikafika next day. Phone conversation for hours, nikamomba date. Tulikuwa never skonana, like we've never met. Pure dialogue, ika flow, siku play rude. Na mfundisha Kiswahili, tukila Swahili food. Love ilitanda kwenye air, if you know, you know. Under control, but really had to take it slow. Hope kwenye ndinga mpaka Stone Town. Next thing I know, tumeamka wote day 4. Alikuwa na wiki mbili zaidi za kukaa Zenji, muda tunagana ili mvudi daa. Kanambia nini bora zaidi yako, ntachokiona Zanzibar. Just like that, tukavuka wote kuja daa. Best 2 weeks of my life, cause naishi kila siku, ila hizo wiki mbili nili feel alive. Kanyosha mikono, amenikabidhi moyo wake, nami nkampa wangu na ujauzito kwenye tumbo lake. Culture ni tofauti, ila tume match very well. Anaona potential kwangu more than any other girl. Crying every time akikumbuka, zimebaki 3 days za kuniona anarudi kwao Israel. Babake anafanya kazi Gaza, so amepanga kienda kwao, atamfuata kumsalimu na kuniintroduce. Kichwani nina wazo la kumuengage Bethlehem, pale ambapo wazazi wake watani approve. And I...
Hey babe. Hello.
Naomba Mungu Baba till that day, naona sura yako again. Labla inaweza ease my pain, mana siko sawa. Nawaza kuwazua nakosa majibu, siku naona zina kwenda taratibu. I miss you girl. Bado naamini one day,
yes, I believe.
Nitakuona one day,
yes, I believe.
Bado naamini one day,
yes, I believe. Kila kitu kitakuwa sawa.
Bado naamini one day,
yes, I believe.
Nitakuona one day,
yes, I believe.
Bado naamini one day,
yes, I believe. Kila kitu kitakuwa sawa.
I couldn't eat, I couldn't drink. Likesha nkijaribu call her phone, I couldn't sleep. Then by a week, ikaja idea, nkamtafute sister ake kwenye aliwa follow IG. Nkaingia nkaanza kupekua peji baada peji, naenda na msakua. Baada ya kulikosa jina nalojua, tushongea video call mara mbili akiwa na Suha. So nilipoingia peji yake nkamtambua, slide kwenye direct message ili nikamcheck. Nikakuta 3 days back aliniachia 3 texts. Moyo wangu libastu kakata break, vile navyo feel haielezeki. Akanambia a party turned to hell baada ya kuwa attacked. Festival kageuka ghasia, watu wakikimbia here and there kuokoa maisha. Suha lisukumwa kaupamia mti akaumia. But thank God she made it to the hospital. Yupo kitandani kwenye coma since a week ago. Report ya daktari inaeleza kuwa injury alopata inaeza sababisha memory and identity loss. Baba yake akiwa anapambana toke Gaza aende kumwona mwanaye, bahati mbaya kufanikiwa. Baada shambulio la mabomu yaloshuka Gaza kumkuta, mauti akampata aliposhambuliwa. Moyo una bleed na maswali mengi in my head, majibu ninayojipa ndo yanazidi nivuruga head. Sina nachoweza kubadili kwenye yaliyotokea, ya atanionesha kitachoendelea.
Chuchi. kukuona.